bwe bukyali bityo, gavumenti ya Uganda okuyita mu minisitule y'ebyobulamu efulumizza ebiragiro bannayuganda bye balina okugoberera okulaba nga beetangira okukwatibwa ekirwadde kya Ebola ekyabalusewo ku muliraano wali mu ggwanga erya Congo. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Dan Atwine asinzidde ku Media Center wano mu masekkati g'ekibuga Kampala n'alambulula.
Tusaba nti abalina enkungaana ezikwatagana n'ebyobuwangwa cultural commemoration tuba especially abali ku border ya DRC district ezo zonna bwe mba mwina cultural function tuba saba mugira mulindako tusazeewo okuyimirizaamu basi ezireeta abatambuze ennyonyi zonna ezibadde ziba wano mu Uganda nga zigenda Congo tuziyimirizaamu katono.
Gavumenti egamba nti mu kiseera kino mu Uganda temuli muntu alina bulwadde bwa Ebola era ng'egenda kulwana bwezizingirire okulaba ng'obulwadde buno tebutuuka mu ggwanga wano.
Kati wenjogerera kati ng'eggwanga tetuyinaamu muntu n'omu gwe tuyina kati ayina Ebola, tetunnaba kufuna muntu yenna mu ggwanga muno atestinga Ebola positive.